Manimurti yakkalalu ka sadarka dunya ICC ho ganari celottota Republic Democratic of Congo maqa maso terminator jedemun be kamature Bosco Ntaganda ratti murti yakkawaranaf yakkafarna moma wal magalatti yakkawan ku saddeti timureja gabasa di sabrant Paris Railgame tujubeturis.
Now Mr. Ntaganda, please rise. Mr. Ntaganda, for the
Hogganan warana drani Congo Basco Ntagandan abba murti Robert Framer innasan murti timurame dubbisan agesisan fula sanira wan mulatu utunjiratin tasgabbin agesata turan man murti yakka qoratu kasarata dunya ICC woggota hojisa kuratorba keesat nama yakka waranan himat isar fafada kanamurin wogga furtamishani Ntagandan kallattini sayar kalafajalan barakuma lamaf lamaf kuma lamaf sadi inna gamta goto ta Congo yokan sochi milisha UPC jedu ho ganaturanit Republic Democratic Congo gama baha kunya ituri kesat yakasu kanne sara watamef mannimurticha balle sat murejira gochale kana kesa ajjecha unna gudeddi qunnamti salaf namagabrom suf jollelel tumafo achutu kesat targama ajjechan kunis Ummata gosoota leendu ituri keessa areyachuuf raawwatame. Abbaa murtii Framer Ntagandan maanguddoo luba waldaa kaatolikii ta'uun tajaajilaa turan attamittiin akka ajjeesanillee ibsaniiru. Yakka kabroo innaa ibsan immoo humnootiin Ntagandaa yoo xiqqaate namoota 49 hidhanii humnaan gudeedanii ajjeesanii jedhan. Abbaa murticha akka jedhanitti ajjechaan kun kan raawwatame dullaan reebuuf haal been kukkutuun ture.
The bodies of those killed men, women and children and babies were found.
Refina moto ajjefamani kan irota dubartota ijolle daimani guya itan lafaqonna muza ke sar game refyan gito ko cun ramul qame kan harkisani hidame kan mo matarraru kutame argaman inna yakkalal tsana Ntagandan ballesa akkan qabatin dubatan oliyenno daf guyo tasoddo maqabu yo itmurtay hida umri gutut isane igata Gareleen mirganama falman murtii kana simatanii jiru. Guyyaan har'a guyyaa murtii haqaa barbaachisaadha jedhu Human Rights Watch gorsituun immootii murtii haqaa sadarkaa addunyaa Maariyaa Elena Vignoli. Murtiin yeroo dheeraaf eegamaa ture miidhamtoota kanneen ituurii keessaaf dhugumatti tarkaanfii barbaachisaa fudhatamuusaa agarsiisa. Yakkamtoota kanneen maaltu nutti bu'a jedhanii amananiif. Guyyaa tokko akkatti gaafataman kun ergaa cimaa dabarsaaf jedhan. Vignoliin akka jedhanitti lammiiwwan Congo keessa miidhaan irra ga'e kanneen kumaan lakkaa'aman ammayyuu walitti bu'iinsa biyyattii keessatti waggoota hedduuf ajjechaa raawwatameef murtii haqaa eeggataa jiru. Yakka ilaalcha kanatti kan hin dhiyaatin humnootiin Ntagandaa kanneen Republic Democratic of Congo gama baha Konya Kivu keessatti yakka hojjetaniifis dhiyaachuu qabu jedhan.